bashanyana ke lana ga le jweza o tsa tila luna le to chaba ke lana ga le jweza o tsa tila luna le to chaba le to chaba le swentse le swentse le swentse le swentse le swentse ke to fika le swentse le swentse le swentse le swentse le swentse le to chaba le swentse le swentse le swentse le swentse le swentse Kito fita le swente le swente le swente le swente le swente Ha, ha ki mona ka di taba taba Empa di tshele ki di bona di le hole kwana Eh, pelu tletsi li li fufa nga re tangwe ka li fito maikuto ona ke pere ka Eh, untisa ka menwa ka pele fe Unjweta ka mokho ntabetse nga ke tswela pele Empa kala ki furala lweno talo tse ya kana uru tobo no to fela kai Empa mozole ujwango, mozole ge mangwe Reta jweta mama tata heka jela ki sitwa la tswelo pelo Baitive la busi bubare palama oh Empa mozole ujwango, mozole ge mangwe Jika hori ipola ya halilu ki sila seba tswelo pelo Baitive la busi bubare palama hey Jweza hore tsatsi la luna le to chaba Ke lana ga le jweza hore tsatsi la luna le to chaba Le to chaba le swentse le swentse le swentse le swentse le swentse Ke to fita le swentse le swentse le swentse le swentse le swentse Le to chaba le swentse le swentse le swentse le swentse le swentse Ke to fita le swentse le swentse le swentse le swentse le swentse Baka swenya Fekfekfe ki to fita le namolo beke swenya Pa, stunya karalo na satle rola Bane ban lebetse jwale kekebe bankeba Lena ke tsatsi la di fele kwan Ke batla le swenye mohle na ha ke feta man Lena beke sentse ka lesele kushe Ke nkga monate jwale ka motho sna mathata Empa mozole ho jwango Mozole ke mangwe Reta jweza mama tata heka jela ki sitwa la tswelo pelo Baitive la busi bubare palama hoi Mba mozole ujwango, mozole ke mangwe Jika hori ipola ya halilu ki sila seba tswelo pelo Baitive la busi bubare palama hei Lana gali jweza hore tsatsi la luna le to chaba Ke lana gali jweza hore tsatsi la luna le to chaba Le to chaba le swente le swente le swente le swente le swente Ke to fita le swente le swente le swente le swente le swente Le to chaba le swente le swente le swente le swente le swente Ke to fita le swente le swente le swente le swente le swente Le to chaba le swente le swente le swente le swente le swente Ke to fita le swente le swente le swente le swente le swente